Yande joni tori min tay sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kori janyal lemon Sumana Amadou janganta habaruji di enda e der ko e kibaruji ni e nanan noy wonna wada kerol hakkune Niger e Mali en paman dun jonda se burtini. Eren garta e do filla kon darto sarya Baba Alpha mo bonferey sedel tajado Kenya on enda. Non ne fa war jondu konnani lawol juwol tawa yaade agada jabboro alde kanyido taji nokkuje didi. Hande yewtere men pindel studio kala on dara fijoji jeetabi ko watte leede kaloji dengal francire ton enda Abidjan galour la mort leydi Côte d'Ivoire himbe leydi Niger dawi yaade harton hande de enda nanni wonte har filako ndarto yaawa harta himbe hakkun leydi Niger e leydi Mali do kerongol enda no woni no wada sadorma sanne sanne wala no wadno wowurno ni enda odo sadorma du kondan tawa kana sogeji no goni leydi Niger kay gonnon jilo nokkuden endan edun latani himbe ben enandu konna sadorma e der nokkuje den Omar Boubacar kany wonno fawar jondu konna maire mo Abala o wi hunde endani kerul hakkunde Niger e Mali wana mabba non kanon woni filande nago waddi koydum wade nani kettinane ko haali
de manière officielle jusqu'à maintenant on n'a pas
fawar e nyaloma handen o derol gomnati fuuno min kebay biungol kerol chaka leydi Niger e leydi Mali uddama komi andi ni woni sogeji gattam no jilo der nokkuje de e der ladde do laabi duruwi didde e bombe wombe no gada kippitaakiji e no paso laabi dum du wadi lumotobe leydi Niger gala no jahaluube leydi Mali nondu be Mali bendu gala no gara luube leydi meden kulal fottude e sogeji dini wadi e paddi koyde mabbe ganto soge ji din gi lore gom idi bawi mili ko lore den no lore bombe no komi bawi wi ude himbe ni woni himbe pukkina hakkiloji mo gollide he ardibe leydi ballir sigila sogeji diidu gan jang hebu der chakantaraje meden
o wana Omar Boubacar noni député maire mo Abala wakati mo bandirabe amin be radio tamani landi mo don bitedo mi mun sindebu noni fa wara jondu ko nan se ndari har filla ko ndarto ndena gu kenya ndenda hawrinde wada matto enda di foton enda ndena ne kadi ndu kono ndartna filla hono jojjinde fawar jondu kono ni hono fedde joda kale hakkunde bibbe region enda mo difa wadi ko fawar jondu wakati hawrinde mabtina hore jo hono sawara mawdo mo region mo difa mbiteda mayru malam ligari kanyu on enda ko hali o holli kulle den enda nono jaar har filla ndena gu tubi tati cakti di enda to enda difa bandi min tawto enda Mukhtar Ahmadou kan yewtidi e makko
au cours des trois dernières années
chaka dubi tati de himbe region amin be deke sanne fado hemre chapan e joyo wadi ko beedi dundu ko wadi dum Allah e dogoy be kon be leede bandiraabe e bibbe leedi men wartube wuro be kon riwi leelibi e wendu chad hande dudal be nimbe futawa kanana e jonde de region mede o ngorda himbe du no don wailo keri hakkunde galuje du no don kulkini ba ko du Allah e golliti di jaman kebadi do filla yewtinaki region difa muhande o rafi portal no tawa le nokuje den fu far nokuje to durte kambe konoli ndene meriji din no kani ummo ndaro kebana dum masala
fa handar region mo difa do filla denago no wadi wuro tengo garin dogo wonana hakkunde difa e gingimi don wonno ko himbe Boko Haram hippiti hankende endan yeru habaru din kebe juddi to enda e wurungo kanyo sogeji taade harto enda be bini himbe Boko Haram wakati be kippitino wurungo enda ko be naati e mudum be nangi lumojo goto be kirsi goddo konda ni be diwte kedum be dididi e mudum noni filla ko ndarto biete Ali Soumana hono jeedo journal dum won ko fiyeto habaruji ko te le courrier kandu konda ni subako wonno ko nodda to yeso kitoto don enda gam batti landito ma halaji goddi kulantereji ko dartu filla hon noddede makko enda e do micciten woni kanko Ali Soumana onanga kana tiagal ko faane journal le courrier enda ko wurtino noge jeneleur jie wat leur joint watundu enda haali halaji ciudi do filla ko darto sere ko hakule Niger kanyo Africa ko latidu ko na procureur watti no wi neddo fu tawado watti enda hala mudum ko to tawen nelde dereji nangal nani hono har filla ko darto hono faande du hono ko wete himbe be leydi fu nenene kay mo jaka leydi bangor noni dum do ko na hunna latinde indama illum fawar jondu kono ko watto noga e jetti lewru septembre hitande ujunere e temedde jeenayi capanɗe joyi e nayyi ɗum wonno ko waɗa fedde hawrinde waɗamtene new york leydi amérique wiide ke no woodi ko watta himɓe million sappo andaka to e jiya na jiyaka leydi bangorri nana jiya leydi kewɗe ɗum ɗon du filla mum waddi ko kenya nde enna si en ƴeewi saria gaɗaɗo dow filla ko darta baba alpha bandimin gollo bonfereyi haalama haala ɓingu leydi ko muɗum talki muɗum jaɓama gam batte am talkiɗi enna tokka e laabi kani tokke ɗi endam jon o wakkati mo kalti o noyi wawi wiyede kanko baba alpha caggal talki makko ɓingu leydi ko jaɓama joppama wiyama gollata yala mo dari darde neɗɗo mo wala wiyetake ɗo jiya na ɗo jiya ɗum wonno ko mbiyeteɗo bachar mohamman laatiɗo goto e kaalo dow filla ko darto jingonoɓe ɓiɓɓe leydi haalani habibou garba subaka o dow filla majji o famtini
tel le cas d'espèce si
nder wakkati o ɗum wawa wii o wala leydi amma no wawi miile ko o wala ɗerewo ɓi leydako fuu ɗum ndu tawte neɗɗo wawa hakkinkini wala mo anda to saroɓe makko iwi iɓe buuri du no anda du to o rima ndenne omo wawi heɓi ɗerol ɓi leydaki kongol ngol haala he makko yaada he makko ba ngam omo wawi tefi ɗerol ɓi leydako bani yasinmo ndenne omo seedi emo andako fuu fuu to jeeya
connais pas d'où il vient
oni meddudu kam wonno hono hawritere latinde e kamno dara filla honoto ko taweni moƴƴini dow filla ko darto gollal hoggol habaruji kay ndu waɗi hawrindegol subaka hannde ɗum ndu konda gam batte ɓe ƴeewa laabi koto ko taɓe keɓa laabi saria e talki gongaji gollitirɗi fa wooɗa yerno secrétaire général oni meddo enɗa haalirni hono o holli wiide ke hono hunno latinde illunko ɗum singano duɓinaɗe sappo warde jon ɓe gandanaka talki gollitirɗi talki sariaji cobini dartiɗi mbawɗo hokkude ɓe laaɓe gaɗa golle mabɓe no hanir eno wooɗiri jaharu mahamman ni o holli du konda ni o wi ele hawrinde enɗan ni ɓe keɓan du konda ɓe burtina dewte hono ardinteɗena du kondan kolloje himɓe lawol golle mumen fawol
à cette date on s'est dit qu'il nous
min mbi nangude e ñalade hande nde no hani min tawde e laabi kiite sembe teji latiɗi no yaada e laabi kiite le filla noddede to laamu kamɓe koƴale niɗɗo lawol kam woni ɗum fantinam nde ni miɗo yiɗi noddude kiite fedde darore wallugol kokkol habaru nden noyi ɗum latto de fedde dow ɗume dallinto e fa hande noyi lawol koƴagol ngol andinirte min kolli do laabi kiite goɗɗi no wodi lawol ko suudu hawjindu habaru ndu darni woɗi du no woodi laabi kiite darnaɗi ley gollirɗe suuɗi saria ɗe min keɓi narral e ittude talkuru ndu
pour élaborer le guide
e nder hawrinde woore nde ni fawar jondu konɗo ɓe kalando filla ko darto laabi hono gaɗoji ko watta ko tawi himɓe hooƴa laabi cubini tokka e nder filla gollal hoggol aboruji ɗi enɗa noonni ɓe darndu kono laabi koƴanoɗi hata ko wiyte apak kam wonno fedde latini kandu joƴino laabi dow filla ko darto hon rewɓe golloɓe hoggol aboruji no hantawi kayndu konno mbeelujum en fontake fa woɗi e laabi ko hoƴano csc kam wonno fedde leydi niger hawjinde filla ko darto hokkol habaruji e ponditol muɗum kandu hoƴino laabi dow filla ko darto yaageji e kullantaneje kanɗe tokke e dow filla ko darto hono gollal ngal enɗa haala ɗiɗi konno fof koye ɗum wonno diallo maria makke noonni fawarde joni hono fedde parti ji latiɗi kayndu joƴƴini hono fawarde joni ndu dental mumen goɗon wiyagal fpnad dow filla ko darto tewtugol laabi démocratie yiitugol kulle njooli dow filla muɗum caggal ndenne ne kay keña on nanino himɓe wonɓe e laamu kaali dow filla koɓe jii e dow majjo hande nde endani himɓe ɓe ngala dow laamu kayen won koɓe jeemi joyi neɗɗo mumen goto kandu haala ko yi dow majjo alasan intini kan kam wonno goto e kaalodo inde parti ɗi enɗa
la démocratie la justice sana
kiite e démocratie gala no gaɗire no hanir nder leydi meɗen ndenne no hani ɓe cinga fedde hoore maɓɓe degom minen ɓe tawaka e laamu miɗen mbiya ko himɓe ɓe na partiji ɗi tawaɓe e laamu ɓe keedani nondu nder wonɓe e laamu ko woodi wi'oɓe minen ɓe keedani koni waɗi partiji ɗi burtaki bi'i to kan en keedani ndenne himɓe ko giɗi ni kalata e galana ni iɓe durwona tabbintinol démocratie partiji ɗi du ɗi partiji himɓe leydi ndenne no hani ɗi jinga gano démocratie nder leydi meɗen hana wurto haala na waɗa yaadu kollol mettal erne hiɗa ko hiɗa woni tarsinade fa démocratie tabbita
la plus grande chose c'est la détermination
nanni wonte aɗa filla ko darto fa hande ni keña nde enɗen ndiyan toɓuɗan fara abalak le région mo tawa laawol ƴowol tawa yaade agadés ƴaɓɓoro to enɗa arlirti taƴƴi nokkuje ɗiɗi yeruno fawari jondu konɗa ni wakkati min nodduno préfet abalak o enɗan o haalniri min o wini si ƴeewama du konɗa ni wakkati yande nayyi lasara woni ko ndiyan ɗa enɗan toɓi nokkuje ɗen enɗa ndene ndiyan e laawol ngol taƴi hakkunde abalak kañum e tawa caggal mum ɗo hakkunde abalak kañum e agadés du konɗan taƴi ndenne taƴol laawol ngol du konɗan waddi saɗɗorama sanne yaade himɓe waɗoɓe yaa wartaji muɗumen mobile mobilaji mawɗi nanen tawa nder mum ɗukonno koƴoji guineji kañum kim e himɓe e mobilaji pamari kañum fuu gari darke nokkuɗo worre gam batte lawol ngol enan walano gollire fawol maradi du konda ni sene en daari l'école Zaria ɗiɗaɓo kandu konda ni ndiyan tuɓɗoɗo endan wari naati fa heewi maweke ɗon hoddiride wadda bonande har filla ko darto classeji tawaɗon endan ɗum woni l'école oɗo wonna classe sappo e ɗiɗi ɗum waddini hon cawi neɗɗo goto cawirteɗo noon ni hono mbiyeteɗo Abou Assoumana haali haala majju o wii tuundiji kan gadda noon juppa ɗon tuundi ɗi gari cukki nokkuɗe enɗan ndiyan ɗan hettafto wittori nenne neke ɗum hoddiri ɗum waɗa bonande sanne ɗum waddi ko fajiro enɗan ni kanko e yimɓe wuro ngon ɓe mbi eɓe nodda yaade e hooreɓe commune on enɗa koto ko tawe ɓe gaɗa annias saabi Allah ɓe paabo koto ko tawi ndiyanɗan enɗan waɗay oɗo bonanda
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
hikka ni Abidjan kan woni gallude lamor leydi Côte d'Ivoire to won to suɓa gam batte wadde fijoji hono leyɗe kaalayɗe ngal francire caggal Nice leydi France waɗanoma duminaɗe sappo e tati himɓe leydi Niger yohoɓe dow inde leydi Niger fijoji ɗin endan ni keñan hano tawi ɓe jeehino ɓe dillinɗo endan yaat ton kano woni ele fila sigilaji maɓɓe ɗi kuɓiday ni hande nde wonko ɓe dawi yaat ton endan ɓe potto e batte jeetata ɓe gatteɗo on endan Diallo Mariama Kenda yeehi yowi hono fawar joni goto e hooreɓe hono fande jahangal ngal endan mbiyeteɗo Hadisa Mahamman jimowo noon endan on hollimo noyi wonno ɗum woni yaara e soɗɗal maji ko tawa hen
Soni masoyi soni kasane ranka do min suda yarada ni do
Hadiza Mamman imo jodi do dago le nokure to jimi e bomi ekkitite do imo deki yomare do hore makko imo mosa fa mota metor gal makko o debbo hali noy wadi ko itta e fijo jeta tabo ko leede kaloje demgal fransire chagal chuba kino ko jewo mo leede duniyaru wanno der lewru fevrier witini du ministere hawjinde filla fina tawaji adaji wimo ko yata e fijo leyde kaloje dengal fransire Hadiza Mahamman hebi e challalol noddangal to ministere nde
e mon appelé pour me dire que le ministre
e noddi kam e bi'i ministre yadan he ami gam welnude berde am ko sakiti be bi'i cede gala ko yarata min min fu sigilaji bi'adi himbe jahan gado ton din ittama denne dume gado wammi minta mi acca bandirabe am
laisser mes éléments ici
o debbo ardido imobe ko wadi be ittimo ala gonkala do makko
on était au forum
min jehino to hawrine lumana wadanone tonkudu war wakati min gartuno dem min nani komi ittama gari yehobe fijo leede duniyaru kaloje fransire gan jimi politique gadammi de parti gom noddi neddo to hawrine mo wala to neddo saloro gan wala to neddo hepta goddum ko jari der irni he bandu lumana du buri noddu dekan denne ton jehammi mi bi leedi denne wala bawdo hadikam mi darodo inde leedi Niger der fijoji kaden deni tareji manannomi den dum ratano he am kile an nayi miɗo heɓa barjariji gattaɗi ɗo ñama amma wala pelirɗo kam
goɗɗo
wakkati no Assoumane Mala Issa ministre kawjiɗo filla fina tawaji aadaji noddano e callalol holli du lawol noon ko ƴewomo leyɗe duniya hooƴi illu wakkati no ko ƴewno ɗereji makko
ni dogoni keso mai kawda hulla
dow ɗum woni ko habaruji men fulfultili hannde seni elen jon kam oɗen hewtina en jaabuɗo noon habaruji e fulfulde assalamu aleykum mbalen to jam waali
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
nder gallu ñamay
ɗo radio enfani
lambaji hembre fm
agades
ɗo radio nomad
lambaji hembre go'o e toɓɓere jeenayi fm
arlit
radio ikokan
ɗo lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere go'o fm
difa
ɗo radio enfani
lambaji hembre fm
Dosso do radio Fara
lambaji capanɗe jeenayi ɗiɗi FM
Filinge do radio Mouria Talka
lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere e go'o FM
Tilaberi do radio Tebonse
lambaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyyi FM
Maradi do radio Garkuwa
lambaji hembre e jeɗɗi FM
Tawa do radio Tambara
lambaji hembre e jeɗɗi FM
Zender do radio Shukura
lambaji hembre e joyyi FM
Studio Kalangu